Nanze inguzanyo ndayanze ndayanze.
Ego ko shanga bikugendekeye bite?
Chantal, ibi bintu bigiye kuzampindura umusazi. Umuntu ushinzwe inguzanyo yaje iwanjye ejo kuko ntishyuriye igihe. None bagiye kunyishyuza inyungu irenze. Ntibyumvikana na gato. Ni gute nakwishyura inguzanyo bampaye buri cyumweru kandi nge bampemba ukwezi kurangiye?
Mu byukuri iki kibazo wakagombye kuba warakibajije mbere yuko usinya aya masezerano y'inguzanyo.
Ese Chantal, nirihe banga ukoresha kugira ngo ibi bintu nibikubeho?
Nge nafashe inguzanyo mbanje kureba gahunda yo kwishyura. Nasanze rero ihuye n'igiye mbonera amafaranga. Kuri nge biroroshye kwishyura buri cyumweru kuko mfite boutique. Ariko ndumva kuri wowe icyakorohera ari ukwishyura buri kwezi.
Yego dis, nibyo byamfasha rwose.
Ubutaha rero uzabanze usobanuze gahunda yo kwishyura uko iteye mbere yo gusinya.
Aha, ndumva nkeneye imbaraga zo kwihangana.
Kuki se shanga?
Umva di, ndabona ngiye kwishyura inyungu z'ikirenga mu gihe kitari gito pe.
Si ngombwa gufata inguzanyo yose uko wiboneye. Banza umenye niba gahunda yo kwishyura ikubereye. Ikubereye, ikubereye.